kubera ubwinshi bw'imbabazi zawe weretse isi yose urukundo rutazigera rushira na rimwe nyizimira mu mwijima ungarura mu mucyo wawe maze Yesu aramfira ku musaraba wakinguye ijuru ninjira ryarembo nagabanye mu rugo kwa data hari icyo wankoreye none ndaririmba waranyibutse zahora shima umaze kuzuka utsinze urupfu maraso yawe yishyuye umwenda wanjye wose mu mwuzuro umuvumo w'icyaha warandekuye kuko uwo mwarabohoye nawe ababohotse iteka wakinguye ijuru ninjira ryarembo nagabanye mu rugo kwa data hari icyo wankoreye none ndaririmba waranyibutse zahora nshima wasuseho amavuta amavuta nazareka narisha duwawe wampaye agakiza agakiza nazareka wampaye izina rishya duwawe duwawe wasutseho wasutseho amavuta amavuta nazareka wampaye izina rishya duwawe wampaye agakiza agakiza wampaye izina rishya duwawe wanyujuje umwuka umwuka nzahorana wampaye izina rishya duwawe wakinguye wakinguye ijuru ninjira ryarembo nagabanye mu rugo kwa data waranyibutse zahora nshima wakinguye ijuru
Jesus.